degmada Tiyaglow ee wilayada Islaamiga ah ee Bakool ayaa waxaan si heer sare ah loogu soo dhaweeyay askari kasoo goostay ciidamada dawladda federaalka. Askarigan ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabku ugu biiray askarta dawladda federaalka iyo wax sabab u ahaa kasoo bixitaankiisa. Cali Cabdiraxmaan Ibraahim waa askariga soo goostay, wuxuu ka mid ahaa askartii sida dirqiga ah ugu badbaaday weerarkii cusweyne ee ka dhacay wilayada Islaamiga ee Galgaduud. Wuxuu sheegay in dagaalka cusweyne ay si xun ugu jabeen, ayna dhaliseen midaasi in ilaa iyo hadda ay ciidanka ay u qaybsameen kuwa hubka dhigay, kuwa ka firxaday furimaha, iyo kuwa isku soo dhiibay mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab. Dagaalkii cusweyne iyo kuwa la midka ah ayaa ciidamada dawladda ilaa iyo hadda dhegtooda ka sii guuxaya, sida laga dheehanayo wareysiyada ay ciidamada bixiyaan iyo xubnaha dawladda ka tirsan. Haddaba Cali Cabdiraxmaan oo ah askariga soo goostay ayaa ka warbixinaya sida uu ugu biiray dawladda federaalka iyo waxa uu ugu soo baxay.
Cali Cabdiraxmaan Ibraahim, walaal ADA aan ka dhaho, dhalashadii gobolka Bakoolo laakiin hadda xamar ku kooy xamar yaraan igali murtadiinta ay duufsadeen dhalinyarada jinkee ee igalgaalayaan dayaraantee ka gali haddana maskax ahaan raayigay markii aan fiiriyay wal jarantii ahayna ogaadi haddana ku nagadi insha Allah toob sheen may ku raayay xamar ku biiri waddanka la difaacay yareen may boo waddanka Soomaali alanka baluug galin dhamaday la yare diinga lin dhamaday la leey ma deegna laakiin alanka baluug galin dhamaday la yare tawbaraha otobi.
Wuxuu intaa ku daray inuu ka mid ahaa askartii ku jirtay dagaalkii cusweyne maalintaasi maxaa dhacay isaga ayaa ka warbixinaya.
May seenayeen Galgaduud ilaa iyo Oosweyne seenyada wallaahi weerarkaas halsa si aana jeela halsa haraabdhamay weerarani bilaawday xerada murtadiinta way qobsaday reed mujaahidiinta may boomay la raayay meeli inherti reed heraday maalgaadiiti walay lomba walna wala wareegay may boo dhimashi ee dhaawa aan wala ku dhihi horta lantidiis inkoyna suubaban dhamadaana lanka markii sababtiis goyto dhamadee dad badan oo ka dhamaday saaxiibaday ina jareen reed dagaalkaasna may boomay la raayay dad badan ka dhamaaday markii meel lagu badbaadnay galad meel raakooy galad markii uu nukooyna meela dhaawa ay wala shisheenay markaas ubaad gaadida meela kurani amara kooy markii amar una seenay ciidanka dhomba shal fariiri wali hiiranka dhii wali oo may boo meel raa gobolada Soomaaliya shal qiibsameen birshoon waa guriyaalshi uga gadeen hore aan baheen birshoon may boo meel raa in toob sheenay muslimiinta oran raa guriyaalshi horan la baheen
kadib wuxuu tibaaxay in wilaayada Bakool si wanaagsan loogu soo dhaweeyay hadallada loo sheegi jiray ee suurad xumeynta ahaa uu noqday mid been ah.
Wilaayada Islaamiga la leeriri ka suba damay boo meel raa fasaanya lankaasi ku leeri den amnigaysi nadiif ee agmoodi la igasha qashaadi male me boo meel badan oo wilaayada roogdoon ha aragay la itaabadeena male gaan itaabadeena male sa amni ee amnigay oo suugnyati ee loo kooy wilaayada namay boo safaylahay indho ay ma sha Allah aniga go'aankay maskaxday ku kooy intii muslimiinta naga beero oo may boo meel raa hor ahaan hadda saamihiini laakiin hor ahaan asaban hayne wali indirfaday baaga indirfaday hadii odkay dhigin sidaa may boo ha odkay aan oo dad badan ka sae asu ku nagada arfaday hadda hariiran la sameeyo ma wajaro sheekada wareysiin ka jirnay hoobana kaftumo in horta sananay ka sheegay islaan in dhoway wal islaahme in dadkaasi dadkii deeran borto goori aan rajari in iyo saasetaan adam safeela lahayn in dhoway amnigay ma sha Allah
waxa aad u soo badanaya askarta dawladda federaalka ka soo goosanaysa iskuna soo dhiibaysa shabaab mujaahidiin wareysi laga qaaday askartan ayaynu ku sheegan in loogu cabsiin jiray hadii ay u tagaan mujaahidiinta ay dhibaatooyin kala kulmayaan.